Big time, Euroxy got you. KFK, yes I love good, I got you. Nemi pambe, katwambe, kale kale, fuck you.
Baby niwebo, pouretten sansa mumbi wani niwebo. Oh na na na. Baby niwebo, pouretten sansa mumbi wani niwebo. Oh na na na. Takwa wana umbi niwe.
Paku.
Eh eh. Takwa wana umbi niwe.
Paku.
Ah ah. Takwa wana umbi niwe.
Take me to your mama, baswemo. Pick and pay, tu piemo.
Baby niwebo, pouretten sansa mumbi wani niwebo. Oh na na na. Baby niwebo, pouretten sansa mumbi wani niwebo. Oh na na na. Itakwa wana umbi niwe.
Paku.
Eh eh. Itakwa wana umbi niwe.
I miss you, my lover. I miss you, my lover. Come on, baby, I miss you, my lover.
Yo, Ross, hey, sexy, sir. Isa pala mapa, ni kukwatile ipia shipala mapa. Nani mwana baba, naka shipati note aba. Pala iwe chona kutila pala mapa. Weti sakonde chanti, nani kuchindiki shabari bosaba nande. I love you, I miss you. Bani we baby, ne shirara.
Baby niwebo, pouretten sansa mumbi wani niwebo. Oh na na na. Baby niwebo, pouretten sansa mumbi wani niwebo. Oh na na na. Itakwa wana umbi niwe.
Paku.
Eh eh. Itakwa wana umbi niwe.
Paku.
Ah ah.
Eoroxy, Lafku, KFK,
Paku,
yes,
yeah, ha.
It's All Stars Entertainment, baby. Oh yeah.